Banadini wansuri chiku wa Interreligious Council of Uganda ulwalilu wala wiseko mparlamenti okwebile uzo kupago government ye government igendeza kunyweza wetu waze wa Uganda Protection of Sovereignty Bill bago lino lili mbuchiku wa parlamenti akamatekana hebi okweli ndane nsonga zomu nda mugwanga obwala giru okuli lendoza saba kwa atibu wako bago ligeza kukubugiriza Uganda kusente government ye government wezipe ebwe lunga testegede ziko sebwe vita jansa mungeri etabangula munafe Vincent Siriko aliku parlamenti
ategezeze era nti ekibiina baki bateeka mu mbeera y'okubanga buli kadde babeewamu eri gavumenti okusobola okusa okukozesa ensimbi zino ze babafuna kyagamba nti kyetaagisa onagamba nti gavumenti erina okubanga kyebalina okukola kwe kuteekawo amaanyi n'okusobozesa ebitongole byayoomuli ekya Financial Intelligence Authority Bank of Uganda's Protection Deposit Protection Fund n'ebirala okubanga bisobola okulondola bulungi enkozesa n'entambuza y'ensimbi mu kifo ky'oteekawo amateeka gagamba nti gate gayina wezafanagana na goreda agaliwo ngobweta avobuliwo wakunyweza wengine agaliwo mfuchu kuteka weteke pia mbwala nga dalieta agisa mfuchu siriko Vincent wano mu parliament